jamde joy min taji sappo e joy woni ko wittori studio kalangu kibaruji moɗe fulfulde ko min Omar Hama janganto e nder koye kibaruji meɗen ni hawrinde maɓɓitol sigila jomɓen golla waɗama hande subano fedde partiji tokkuɗi laamu gam potal koɗi noddi kokkoɓe habaru hande subano ministre kawjiɗo filla jandeji pamari on kando kay waɗi andinore dow filla janguinoɓe nonni yewtere meɗen hande subana pindinol ƴewtana dow filla nokkure ittanade rewɓe gam cagnol kodi jam hirtiama yerno kalirnoɓe jondani hoorejo leydi meɗen biteɗo Yusufu Mahammadu ardake hande subana o maɓɓitol hawrinde kollol sigila gollal e hoore mum ɗum dow ɓurɗo wawde gollal ngal nden dono ɗum ɗo suudu ardindu campaniji kamɓe ye maɓɓitoy gollal ngal no waɗa duni hano ko wattani ɓe ujunaji ɗiɗo e keme ɗiɗo ko ɗiɗereji muɗum en yaa jaɓa ɗume woni ko haala ɗon tawe golle maɓɓitama ko watta tawe ɗum woni yaadu yeeso waɗi do filla arzu ko leydi Niger nani ko wi bandimi mbiyateɗo Asumane Chino.
La présente compétition de plan d'affaires des jeunes
luumo kollol sigila cingol gollirɗe yaadi deydey e sigila amin mawɗo cingaɗo gam hokkude sukaɓe ummatore leydi gollal na moƴƴinde gollirɗe go koni waɗi on cuɓake singude gollirɗe ko e moɗon on cuɓake wurtade darɓe gala no waɗi gam latade wawɓe hokkude woɓɓe gollal ciriyaki singude gollal hoore muɗum kigaɗɗon ki holli ko on tarsinake gam moƴƴinde ɓurnam moɗon on paami nafakka gollal waɗi ummiɗon dari ɗon gam yarude leydi moɗon yeeso
économique de notre pays.
Nani fa hande yerno kalimi kawrital fedde partiji tawaɗi gaɗalamu gam potal ɓe gaɗi noddol hokkoɓe habaru hande subana on gam batte kulle tati laati ɗum woni aɗon mbiyen partiji ɗi gala gaɗalamu ɗi ɗi keɓa warde e hawrinde nde fedde hawjinde yaadu yeeso politique yeeso e fawade joni mbiye dow filla milliardji teme ɗiɗi ittanaɗi biyaɗi dow filla garki compagnie sogueji nder leydi Niger han sogueji leyɗe yasinani ɗum ni kaalo dow inde maɓɓe mbiyeteɗo Hussein Salatu on o holli dow majjum.
D'abord, il a fait obligation au CNDP.
Notirsi e CNDP waɗa kawral mum fadde portal jawngal gal député ɓe suudu sawara watta horejo CNDP no wawa du nodda portal jawngal ko joɗa kalen ko noddata partiji fuu talkuru kan premier ministre lildi partiji ɗi gala gaɗa laamugu ɗi jahayi to hawrinde de bakoni ɓe gii ɓe sawaraka e singol hano fedde den ɗo ɗum hana gonga premier ministre kan hawri fedde den nonnon laabi joɗɗina ɗi fuu dow ardengal makko wati dow ko ƴewata dow filla milliardji keme ɗiɗi ɗiɗo haala kan no suudu sawara leydi me ɗon himɓe ketta fama dow fi on ɗon dow gattol jungo hano fedde député ɓe ɓe leydi men ni giɓe no gaddenan hano gomnati on balla dow fi on ɗon minen jingana ɓe dow koɓe gatti yeeso
yeru ni fande kanko Hussein Salatu no wiri bandimi biyeteɗo Maryama Kenda o wi hunde nden ko laati garki ɗenda sogueji leyɗe yaasi nder leydi meɗen Niger ɗum woni ko mbiyete compagnie ji maɓɓe hana basigon woni leymu amma ɗi gala ɗi gaɗa golle majjina yerunino kalirme fawari joni mbimi député ɓe leydi meɗen Niger iɓe ɗon e suudu maɓɓe sawara illukegam jeenayi lewru mars duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗi ɗum ɗo hawrinde nde ƴewtana dow filla ƴewtinaki golle nder suudu maɓɓe sawara ndu ɗum du laabi kedi do nder suudu ndun kam woni koɓe jiɗi ɓe kolla nani ko biyeteɗo Mamane Murtala Mahammado député no mo parti mo MNSD Nasara ko wi bandimi biyeteɗo Tarnane Fouday Ahmed.
Suite à un certain nombre des insuffisances observées
fi keso mo leydi meɗen tawa nder mum e ko wona no wi'e balɗe ɗe fuu nder ɗereji kokkoji habaru kujje ɗe fuu gaɗi ko ɗerol hawjingol golle bureau député ɓe gol moƴƴina battaji kesi gom gatta ana ke gam partiji gom naati na ɓurtake gaɗa laamu waɗi ɗerol gol moƴƴina misali de fedde député ɓe no tawda député ɓe jeeyaɓe partiji feere feereji gam hakkilloji maɓɓe no kuɓiti no kuura worre iɓe mbawi yarude yeeso golle mayre gam ɗum dewtere laamu leydi wi'i amma de ɓe maɓɓe ceedi faa neɗɗo maɓɓe fuu fa'i to fa'ata. No haani wi'e moƴƴinolgo mo waɗaama ngam hoynude yahdu yeeso golle maɓɓe. Ndenne ko ni waɗi himɓe golle cuɓana, haana wi'e himɓe gati hitere no ƴeewa gollal walaa no waɗi. Ɗum du holli ko no haani wi'e ɗerolgol moƴƴinaama ngam himɓe keɓa no golliri.
Donc c'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a un vide, il faut nécessairement combler ça.
Filla etol janginol janginoɓe ngol ministre kawjiɗo filla janguirɗe pamare mo suudu Sawara hokkimon leydi meɗen Niger hokki ɗon dam ana gomnanti wadde ɗum. Ɗum saabi ko kanko ministre Dawda Mamadou Marte on o wi'i etol ngol fuɗɗirta kena far filla janginoɓe liigotoɓe ɗen de ko ɗum yotto to woduɓe lamba gomnanti ɗum. Nani ko haali do majju.
J'étais obligé de
ce. No tilsi mi yama jujube deni lawol no wodi ko ƴewtinto do andal janginoɓe hande ni jujube jabi kea wiide lawol no wodi ko ƴewtinto do etol andal janginoɓe leydi men ɓe ngam jande lobbere heɓe. No horejo fuu wodiri lawol watta fonditol nder gollirde mum ngam gollal lobbere heɓe. Nonno minen do minen godi lawol min joɗɗina siri amin o ɓe kolli wiide basi woni wala dow andal janginoɓe ete. Noɓe pantini ministére kawjiɗo e jandeji potorɗi e janginol mawɓe e ɗeble wuro no dow balbe mum'en watta fonditol ngam andal lobbere heɓi. Ɗum waɗi miɗo andina janginoɓe ɓe fuu siri momi joɗɗini o no ɗon. Janginowo fuu anduɗo fii o no ƴeewa ɗum mo andal mum etaka fuu no haani siriyo talki mum ngam andal mum ete naane jomum inde mum itte to
janginoɓe. Ɗum woni nder janguirɗe mawɗe ɗe université mo tawa iɓe tawa e murtere nde wala haddi lebbi ɗiɗi ni. Ɗum doni janginoɓe ɓe kollana ɗen da anu hooreɓe janguirɗe mawɗe nde tawe laatake do hooreɓe hoore hunde fuu ko wonno waɗa ɗen da nder leydi. Ɗum ɗo waɗi ko biyeteɗo Soumana Amadou jangino mo tawa nani ko haali dow fi majju.
Les enseignants technologues ont un statut autonome qui a été.
No wodi ɗerol hawjingol janginoɓe nder iri janguirɗe amin ɗe e bandu. Ɗerol gol du suudi députéɓe leydi tabbintinigol. Ɗerol gol no wodi kulle kanuɗe ɓeyde hemmu. Ɗum waɗi komin ƴami hakke amin gon ɓeyde dow ɗerol gol. Ɓeydol gol du ni wonno wadda rafi potal ngal. Wakkati ɗerol hawjingol golle amin gol wona no waɗe, ɓe ñamminana ɗerol kawjingol janginoɓe université Abdou Mumuni mo ñami. Amma janguirde nde no seedi e janguirɗe amin. Ɗum ƴami min ƴeewo no waɗe ko hakke amin ɗe gat. Nden ardiɓe janguirɗe amin ɗe deke junngo dow maggu. Min bindi min gatti keɓol hakke amin ɗe, amma ardiɗo janguirɗe amin salake wattude junngo dow maggu. Min kalani ministre amin, ministre on windi wi'imo o watta junngo. Min kokke hakke amin fuu amma o jaɓay.
Ɗum doni waɗi ko dekkiɗo dow hoorejo janguirde nde biyeteɗo Ibn Ibrahim o wi hunde noon ko laati pelle ɗiɗi noon laatiɗe ɗe gonda alama goto. Ndenne sayni nde ɗe kawri ɗe gaɗa joɗa kalen ko ɗum heɓane mosola.
Har banguere IIT ni janginoɓe gonno ɗon ko janguirde nden kan hoeta teddirka maɓɓe. Guere nder maɓɓe do sayde hano saɗarma heɓama ko janginol kammin noddata ɓe. On gi'i koɓe naati nder murtere maɓɓe de janginoɓe ɓen ɗon kammin noddi biteɓe vacatere ɗen ɗon. Kamɓe min noddi ngam ɓe garɓe jangina fadde murtere ɗen ɗon hantata. De min miijey hal murtere maɓɓe de no hooƴan lebbi ɗi fuu. Min kay noddoji an woni narral heɓe caka hooreɓe janguirde ɗen e janginoɓe ɓen. Moye fuɗu no haani wattana ɓerne mum ndiyam pewɗam ngam pamral heɓe de heɓama dow nafaka min funo.
Vraiment l'intérêt de tous.
Ɗum doni waɗi ko hoorejo janguirde nde biyeteɗo Ado Mamma Imo tawa e jahangal nder gallu ñamey, amma dekkiɗo dow makko on muyayi halde do inde makko. Nani fande nder wuoro wo no wi'e Balanta nder commune Kokoru département mo Tera, ton debbo ceraɗo mo wala nder dewgal rimi ɓingel keccel de o yi o wattongel ɓenda nder ñaggere. Ɗum do nimɓe keɓi mburtini ngel ɓingel del, amma nden wakkati o fo loore kam wonno no yaranomo to enda nder lokotorore Tera. Nden loore kam yehi to enda hippitoy. Ɗum waɗi ko cukalel ngel waɗi nawnanɗe faa to yehi yonki mum yehi yanoy. Nani ko préfet mo Tera Halidou Hamadou wi bandimin biyeteɗo Alassane Mahamadou Kosi.
mi noddi soojeji piipa ɗe teeraɗen gara faa ita cukalel ngel nder ñageere den, gaɗa er e mintaaji ɓiɓɓe wuroɓen ɓanti ñageere den itti keccel ngel fotodiri iŋel wuuri dey gilɗino wurto nder hunduko maggel e kine ɗen. Har juura min gardi e hooreɓe gon nder nokkure den ɗon, debbo dimɗo on e keccel ngel, e rewɓe ɗiɗo gon hooƴaaden laana. Min ardi den ko laana piipaado no tokkimi, gaɗa kilooji joyi e tera, min tawi loore loktorore waɗi bononda dey keccel ngel maayi wakkati on ɗon, amma himɓe nawnake sanne. Dey keenga faa har caka jemma keccel ngel maayi nder loktorore tera, dey no loktorojo on fantiniyan wii nawnanɗe loore kan waɗi ngel maayi.
ɗon do waɗi ko inna cukalel keccel ngel e haala ka kalten kano tawa to enda nder lokotorore mo tera, amma ni ƴiƴam kan woni no sillana ɗum.
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne, miɗo feccide ɗum.
Nanni yewtere meɗen pindinale ƴewtanana do filla Allah e ñalawma ittanaɗo rewɓe nder duniyaaru. Ɗum waɗi ko bandimi mbiyeteɗo Mariama kenda, o yehi o hawroy e debbo mbiyeteɗo madame Marseille Fatimata, hoorejo fedde ɗum woni ko mbiyete ONG noni mbiyeteɗo Kasey. Ɗum du debbo o ekkititana sukaɓe rewɓe ano filla mbiyen ɗoendan cancannol. Ɗum duni waɗi ɗoendan ko yehi o holloy Mariama kanda ley saɗorma oye ɓe tawa noy golleji ɗi gonno jaara sakkettinoɗon nano.
Marcel Fadima duuɓi mum lasoy tati e sappo e jeenayi, o janngi jannde loktoraaku, o wurti sage femme naabi en loktoroojo ballirowo rewɓe ɓeyna. Hannden o singi gollirde hoore makko to sukaaɓe rewɓe, ɓe keɓay yahde lokkol naa ɓe njahay yeeso nder jannde mum en ngarta ekkito ñoogol e gattol siini. Gollirde nde o singiide ille hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasooji nayi e sappo. Baani ko o nayeejo sanne, omo miccito fuu no waɗiri golle makko. Nde neɗɗo daari yeeso makko du, wakkati o haalata dow golleji makko, neɗɗo hi'an ko o nimsitay. Golle siini ɗe no tawa sanne nder ɓernde makko. Nder gaɗol majje omo nyemmina himɓe leydi Mali. Nder durogo o wondigo ko o tefata woni himɓe giɗa gollal ngal, sukaaɓe rewɓe du janginegal.
E fuɗɗanno muɗum sukaaɓe rewɓe ɓen kokkaynuɗum sembe e garol, ngam ɓe milana gollal gorkono tawine gollal mere alwala. Nden noon sukaaɓe rewɓeɓen paamoyi, ngam ɓe jiimiɗen ko ƴanno nimɓe sappo yahde sappo e joyi, ɓen du gollano tanana ko e muɗum. Woodi du ɓe njii e fijo kollol silima ko leyɗe afrique ngo fesfa kongo, rewɓe kamɓen cañata koltina worɓe.
Madame Marcel Fadima heɓi yahdu yeeso sanne nder gollal mum ngal, amma hannden gollal makko ngal wala luumo sanne. Rafiya killo fukkingo waɗi soodoɓe acci warde, no woodi du naatuɓe iri gollal ngal, amma no gatta jamba nder maggal.
Jon o no woodi waɗoɓe iri majjum, ngam hunde fuu ko laati fina tawa hokkatake sembe saabe cadaki muɗum. Baadisa ko ɓaŋirte hannden wattitama, faa ko tuubakoɓe waddete. Waroɓe no sooda to amin hannden ɓe yiwoɓe leyɗe yaasin noon, kamɓe ngarta wakkati warde wakkati.
Madame Marcel Fadima nder durwo mum no tefa singude janngirde to sukaaɓe ummatore garta jannga ekkito gollal junngo cañol e wattude siini.
Medde ɗeɗo woni to kibaruji meɗe fulfulde tili, en jettan bandiraɓe men. O woni mbiyeteɗo Mariama Kenda Diallo e kamɓe Ali Ñalli e Ummu Umaru joni. Asuman Sina waran wadda mballa gammu ɗoenda e kibaruji hawsankore. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yuude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi, hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi, keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio kalangu yaadu leydi Niger.